Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa thando lwakho
mina ngizoshela bani
thando lwakho kalimile sukumishosha lentando yakho
abangaboni sebeyobona
mina ngeke ngkwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa thando lwakho
mina ngizoshela bani